love you my baby, oh. Come to me. Kata kwete nyumbani baby, nikuonyeshe my city, eh. Wasazi wangu wanakungoja. Come to me. Kata kwete nyumbani baby, nikuonyeshe my city, eh. Wasazi wangu wanakungoja. Come to me.
My baby, oh.